kasuwara ube mu kunu dirta bole mingoni damere uttama tagal ko be yuti talki yimbe ngadobe ya wartal nuko o horejo ardido nuko o bisiminne le karal nuko o rewbe uddabe ana don sukabe kanyu endu ana don biro horejo nuko o ana takke surtu sukabe resetetu hakke sukabe worbe sappo e nayo kan sukabe rewbe sappo mi limtitu wattu no mi landimo hono be do yimbe yottirdo kanko madam kumba tangara lamido nuko o ana jabon
isi abule
nuko amin bole do rewbe ko ana wara tawa yo hamilbe yogabe mebbe dum ana warda cukalu mi en ga robe hamilbe mi jabata jikine do mi won dogotorore tobe nabete soni debbo hamlo anduga so leedi mu dum nawi mi noddan dogotorobe wara jeewabe dum fu yalla patbe jippina les souris kaso do
pour que la femme accouche là bas
ngordam be do sukabe ngombe kaso ana wada no wodiri lewi kanko lamido sodo jardin do be ngon ko yewtintabe e be nyama nyonduji mujuri dum ga andinde tan wiide dum yo sabi yimbe lo jogibe anniaji lobbi wadi so ebe baawi daranade ko beedo sukabe hasindine mudum na holitire wiide kanko madam tangara wi laamu lindi wala fu ko darani be le odo nokku bangal jawdi
une fois que les enfants sont à la crèche ici
sukabe wonbe gabe mi won kuleje kewdi kuma dokkata be fijira ngene altenere mede definabe lacciri e liddi talatar mede definabe sumbi alrabare beedo hokke gatoji en nanan mudum e nyama ngene alkamsare mede hokka be kosan e buruje fatode gatoji ngene aljumare mede definabe hajan e tew aswere nde mede hokkabe sumbi be yara onji fabto da amen defoni be sugabe mala libbi tati fu an hokkame no kalsi ga o onji witti an buru dubi tati handen
tewte gollirter le sodu kasondu holiti wiide suka fu juttindo dubi tati an haani sendede ina mudum yalla an heba yerude no mujjiri so wala fu jabudo nangude suka o le galle to ina mako woni be nabete nokku kertanaado to be baawi resede non holitiri wiide faham madam tangara
non seul on peut pas faire ça
menan tan me wawa de di golleji soni suka bonbe gabe ana han hebede me fian davidiji jantude e juuji komni kabaru mebbe on ko holitata amen nukutbe han nabede sobe heybe samoji du nukutbe suka be marte yimbe mun ana wadda be bolle do be heba be yide indrabe mebbe uddabe gabe soni inde suka on kaso mudun timmi me yada to juuji on kasin yalla nukutu suka marte don an haba hokkude suka inde mudun
baldu do suka mudum le ndudo suudu kaso ko buri lebbi o do suka debbo mum noddirta majan nangano so udda le on do nokku ko wi mudum ana serti ko mi kali jonko o wi ko be dokkete bangal nyandu ko ana fandi o beedi hendu wiide fay goto hilla ka cellal mabbe
dim senu ngadum ni ko amanno ko
wurnde suka uddado le kaso ana tiidi sanne me wulliti kile heewde gaddu fu lam on faame amen savi suka uddete be dobe lam on dartawge mebbe yimbe wonbe gaabe ndu haaji me wala mebbe min ko mettiga handen yo sonni de biddo kay inde mudum savi suka so waddo hono dub tatan nabete nuku goddo mare fere mudum soni indiraabe mebbe be nyablaaji heewden chafaje be hebata siroji gaddeteede gaadi a tawan rewbe didon an happa e siro goto rewbe haamle wonbe dobe men stampi sanne
sim su kono mo bi senene
le chuudi kasoji fa heewle leede amendi won nukule kertanaade rewbe kanye sukabe jukkabe jukugol gol adadu mudum mauna chuudi kasoji de ana wondi mu intinede nukule godde ana wondi beede de hem yalla dima ko rewbe kanye sukabe ana heba hunchenede hore to min kaddata e magazine amem nyaloma hande o min jooti om sanne hedaade dum min jie ko yontere waroore ko.